bakola binjo kusubyanga nefuka karemera nga kubulunji bwobo birunji ndabatelya kusinga wengu tunula kumba happy ndaba paradise wagala nyo birunji wabangulo ndi mutima muda bobawo bango mukasupe mutungu
omukwano birunji kulaba mwe birunji binji nesiga kuse birunji mbempawo birunji omukwano birunji kulaba mwe byange binji nonayo mubanji erempawo birunji
Kunumira kwe birunji n'omutima gubugali nyalyo birunji sisobola na kweso ni wampo sibasoka kunongosa checha mazima nkwagalaka kumire mukifuba kyange salawo nawe mutwale oteketeke dikobenze kwetegereze kimala obulungi n'empisa byolina nenda bango kusubwa agawala isubwa kulu abakunjagaliza mbakolere ki atenga obalaba bavayo nedda nkwatako birungi oponya omwoyo
omukwano birungi kulaba mwe birungi binji nesiga kuse birungi mbempawo birungi omukwano birungi kulaba mwe byange binji nonayo mubanji erempawo birungi
Omukwano birungi,
mbempawo birungi, omukwano